mukama kwata ku bulamu bwange mbere yekalu omwoyo womwatula mukama kyusa n'omutima gwange guno gwe nnina nkizudde mukusa omulabe yali agwefunza naguyiwamu omusenyu n'amayinja olwo nefuulibwa nga ekitagasa nenzikisibwa malala n'okwemanya nongoba mu kubeerawooko kati kyensaba tinzunonkomyewo
Sobya na yeso niwa Olwebyo byenkoze ebitasana mu masogo Katimbi suderi zize joli tata Yate wesinde joli nze nadawa
Mama